Blog Talk Radio.
Akurikiye ikiganiro cyacu cyo hijya yejo mwarumvise tubabwira bimwe mu byari mu kiganiro Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aheruka gutanga yakiribado n'ibyiyumviro by'abanyagihugu kuri radio na television vya leta yishura ku ruhara rw'umugambwe FPR bamwe banegura mu bikorwa by'ubugwizatunga yasobanuye uko bamwe muri abo bayinegura babyungukiyemwo inyuma ya genocide mwe yatunze ko yatanze ka karurero wari umushikiranganje w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu Jean-Marie Vianney Ndagijimana yavuzwe ko yagiye ndetse atwaye n'amafaranga
and even this man who the first person to run from here
hamwe n'uyu mugabo umuntu wa mbere watangiye guhunga umuntu witwa Jean-Marie Vianney ngirango ni Ndagijimana wari umushikiranganje w'imibano n'amahanga ntabwo yafashijwe n'ayo mafaranga gusa ahubwo yaribye
Yes, he was given
umusu wa mbere yahunze yagiye ajyanye ndibaza amadorari 200,000 yari yahawe kugira ngo ajye gufungura ibiro bihagarariye u Rwanda mu mahanga n'ibindi 200,000 by'amadorari kuva icyo gihe umugabo yaragiye ahera nayo mafaranga sinzi aho yamugejeje ariko ntacyo mbona kinini yamumariye
Jean-Marie Vianney Ndagijimana rero arahakana yivuye inyuma ivyo Perezida Paul Kagame yamuvuze ko
ba mu Rwanda ku itariki ya gatatu bampaye amafaranga ya frais de mission ageze nko ku 100,000 cyangwa ikintu nk'icyo ndayasinyira
aho hari ryari
ku itariki ya gatatu y'ukwa cumi nari njyanye na Perezida Bizimungu muri Etats-Unis ariko Perezida Bizimungu yarabitwa ntazagaruka kutwara tuma hari hamaze iminsi hari ibibazo bikomeye cyane nasinyiye amadorari 100,000 ya frais de mission nta yandi bigeze bamba ntabwo bagusinyisha ku madorari 100,000 ngo baguhereze andi 200,000 ntibagusinyishe ntibishoboka
none umukuru w'igihugu kujya yabivuze ko hari 200,000 by'amadorari babahaye byari bigenewe ambasade yarababesheye
ntabwo ari njye yabekeye gusa mu bintu byose yavuze ejo bundi byari inyuma gusa byaba ndavuga ngo FPR ngo niyo yari itunze leta ahubwo niyo yayihombeje
tukivuga ingena mwahagurutse kuri aeroport Kigali hari abavuga yuko hari umukozi wo mu bushikiranganji yabashiriye ibahasha ririmo ayo mafaranga 200,000 anabasaba kumuha igikumu cyanyu ariko muramwihorera mumubwira yuko adakwiye gusinyisha umushikiranganji kuko amuruta ibi ni byabaye
umushikiranganji se apfa gufata amafaranga ya leta akagenda atayasinye ntibishoboka inzigi
icyo muhagarara ko rero ni uko mwashoboye kugenda mudasinye ariko ibyo ntibifigura yuko batayabahaye
oya amenya gusa ko biriya bintu ari ikinyoma bimaze kuvuga ubwa mbere muri 1994 nafashe avoka ndamubwira nti ugende ujya kubaza procureur cyangwa ministre de la justice icyo kintu bavuga kimenyekane tuburane bavuge uko byagenze mburane nabo ibyo bansubije ntabwo nakwirwa kubwira ariko hari aho uzabisoma kuko hari igitabo ndi kwandika kuri iyo feri nasabye ngewe ko niba koko ibyo bintu bamvuga biriho nibandege tuburane muri 1994
ntibigeze babane
barega batetse ariko bapfa kugenda ukavuga ngo ubwo nshaka gucecekesha umuntu barambwiye icyo gihe ni ukugira ngo bancecekeshe nta kirego gihari ikindi rero icyo ngiye kahuba
nta n'uwigeze akurondera
bishoboka bandondera batetse
ariko bwana ambasade ko twumvise yuko hariho umuntu wo muri leta yatanze urwandiko rwa Interpol ikakurondera ibyo ntibyabaye
ibyo ntabwo zigeze biho
murabihakana
ndabihakanye ijana mu bandondera banshaka bigize
kwayo mafaranga
nese kuki batabikoze
barabikoze ariko Interpol yarabarondeye
reka da suko bigenda Interpol ikurondera cyangwa igushatse baraguhamagara bakakubaza ntabwo ngewe Interpol nigeze
maze
imyaka mu Rwanda kuva navuka ndahura n'umuntu wo muri Interpol narimo
none mwari ko muranatubwira yuko kubera ko mutabyemera muzonarega
icyo cyo ntabwo ari uko ntabyemera ni uko ku bwanjye Kagame ahagarariye leta y'u Rwanda leta y'u Rwanda indega icyo cyaha itarenze ikinkurikirano ngo tuburane kandi narabisabye nkavuga ko Kagame buriya yasebeje
muzomurega none
icyo cyo ni icyemezo narayifashe kubera ko nongeye kubireba nabanje kuvuga nti ndibeshya
none muzomurega
aho ndi muri iki gihe nshobora kuba muri kuko byabaye gishize ku isi yose birumvikana ko ntajya kumunegera Kigali cyangwa umwe nuko avoka wanjye namuhaye mission yo gutanga ikirego aho azagitangira ubwo nzabibamenyesha nyuma
impamvu ngutumiye kugira ngo tuganirize abanyarwanda cyane cyane turebera hamwe ibyakuvuzweho ku cyumweru Perezida Paul Kagame mu kiganiro yagiranye na RBA televiziyo y'u Rwanda radiyo y'u Rwanda yakomoje ku izina ryawe asa naho yaba atakikwibuka ati wa wundi Jean Marie Vianney nta nubwo yongeyeho Ndagijimana byabaye ngombwa ko bamwibutsa izina ryawe ryose Paul Kagame rero akaba yaragushinje yuko waba waratwayirwa akayabo gasaga $200,000 y'amadolari y'Abanyamerika amafaranga ngo wagomba kujyana muri ambasade hirya no hino ikindi kiganiro cyakurikiwe n'abanyarwanda ngo benshi nk'uko bivugwa ni ikiganiro bise ngo imbonankubone n'umukuru w'igihugu baha abaturage basubiza ibibazo by'umukuru w'igihugu cyangwa basubiza ku byo baba batekereza ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana iyi nkuru yaradutangaje nyuma y'igihe kirekire uviriye mu Rwanda nyuma y'igihe kirekire leta y'agatsiko imaze itarigeze igukurikirana cyangwa ngo igire ikivuga kuri ubwo bujura bwatangajwe na Perezida Paul Kagame ndagira ngo twiganirize abanyarwanda waba barabyumvise gutyo utubwire inkuru nyamukuru ese inkomoko yabyo yabituruka hehe kuki bije magingo ya ambasade Jean Marie Vianney Ndagijimana ijambo ryanyu
urakoze cyane Serge ntabwo ari ibibazo byoroshye gusubiza kuko umuntu ashobora kuza akavuga izo ashatse cyane cyane yari perezida wa repubulika ntawe umusubiza icyakora nkabangira ngo mbanze mbwire inshuti zanjye abavandimwe abo dukorana biriya byose bavuze ko bagomba rwose kumenya ko amagambo ya Perezida Kagame atampungabanyije njyewe navuga ko mbimenyereye kuko buriya nubwo Perezida atabivuga kuri radio ariko hari ubundi buryo babikora kuri za forumu za interineti kuri Facebook kuri Twitter bakoresheje abantu bamwe na bamwe ndetse bakanyuzamo bagakoresha nabo muri opozisiyo bakoresha abantu biyita ko bari muri opozisiyo kandi tubizi ko bakorana na ambasade y'u Rwanda i Bruxelles ambasade y'u Rwanda i Bruxelles musore Nduhungirehe nawe yari amaze iminsi anuka muzi ko mu cyumweru gishize ikinyamakuru cyitwa Rushyashya nacyo cyashyize mu majwi kivuga ko ndi negationist ko fobya genocide n'ibindi byinshi iteka rero iyo babonye hari ikintu kigaragara nakoze iyo nakoresheje za manifestation iyo natanze conference iyo nanditse cyangwa nagize bateka bagaruka kuri biriya bintu kuko navuga ko mbese ariyo ntwaro yanyu baba bafite iyo bavuze ikindi bakureba iyo batabashije gukorega genocide ibyo gupfobya genocide bakabivuga ntibifatiye bazana iby'ubusambo uretse ko byo byatangiye ibyo wenda abanyarwanda bamwe ntibabizi ariko byavuzwe nkiva mu Rwanda maze kudivisiona maze kuvuga ko mu Rwanda FPR iri kwica abahutu mu kwezi kwa cumi nkidemisiona barabivuze babivuga kabiri ubwa mbere baravuze ngo ngomba kuba narafashwe na mafia y'abanyamerika ngo kandi ngo nari mfite amafaranga menshi ngo ubwo nicyo cyatumye bamfata ngo barangica noneho umunyamakuru wakoreraga FPR turavugana ndi iwanjye mu Bufaransa bahita bahindura bandika indi communique baravuga ngo yangwa ahubwo ngo tumeze kumenya ko yatorokanye kugira ngo bancecekeshe kuko nari maze gutangira kuvuga ubwicanyi nsize mu Rwanda ariko ntabwo bigeze bantera ubwoba
Radihuro ijwi rya New Orleans sivugira i Washington DC dufite saa tatu z'amanywa n'iminota 39 isaha za Washington DC saa cyenda z'amanywa n'iminota 39 isaha za Kigali Bruxelles na Paris saa munani z'amanywa n'iminota 39 isaha ya London uno munsi turi kuwa gatanu tariki ya 30 Kamena umwaka w'2017 nkaba ngiye gusubiramo mu by'ukuri ikiganiro nabagejejeho ejo ariko kikaba kitaratunganye neza muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe nkaba mbashuhuje ikiganiro ubukungu n'imibereho y'abaturage nabagejejeho ejo rero nk'uko maze kwivuga nakibagejejeho saa cyenda z'amanywa za Washington ni ukuvuga saa tatu z'ijoro za Kigali Bruxelles na Paris
ariko icyo kiganiro kiza guhura n'ingorane z'ibyuma nagize ibice bimwe na bimwe byacyo birononekara. Inyito y'ikiganiro n'incamake yacyo nta gihindukaho, hari wowe gusa kongeraho ibintu bitashobotse ejo. Muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe, ndabaramukije kandi mbifurije amahoro y'Imana. Inyito y'ikiganiro nk'uko byari bimeze ejo, ni umujura Paul Kagame yashinje umujura Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Incamake y'ikiganiro nayo nta cyahindutseho na gito. Iragira iti: ku cyumweru tariki ya 25 z'ukwa gatandatu umwaka wa 2017, Perezida Paul Kagame yatanze ikiganiro cy'amasaha hafi abiri kuri radio ya kuri radio na televiziyo by'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru RBA. Ngo yari agamije kuvugana n'abaturage biganjemo urubyiruko, harimo n'abanyeshuri bo muri za kaminuza. Ibinyamakuru byinshi byagarutse kuri icyo kiganiro, ibinyamakuru by'imbere mu gihugu n'ibinyamakuru by'inyuma yacyo, harimo n'iyo BBC gahuza miryango mwumvise. Ingingo zibanzweho cyane zari eshatu: inkomoko y'umutungo munini w'umuryango FPR Inkotanyi, ikotingi uwo muryango waguriye Faustin Twagiramungu ngo mu gihe yari agiye kurahirira kuba minisitiri w'intebe mu kwezi kwa karindwi ku mwaka w'1994. Aha ndibutsa ko Faustin Twagiramungu yabaye minisitiri w'intebe mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1995. Indi ngingo, ingingo ya gatatu yavuzweho cyane mu byo Kagame yari yavuze, hari amadolari y'Amerika agera ku 200,000 yatorokanywe na Yohani Maria Vianney Ndagijimana, wabaye nawe minisitiri w'ububanyi n'amahanga amezi abiri gusa muri icyo muri umwaka w'1994, bisobanura ko yari muri guverinoma ya Faustin Twagiramungu. Muri kino kiganiro rero ntabwo turi bujye kuri iryo koti rya Twagiramungu, kuko mu by'ukuri si inkuru, uretse ko ari n'ikinyoma. Nawe yaranabyamaganye ku maradiyo anyuranye, yarabyamaganye avuga ko bamubeshyira. Ikindi cyo natwe ubwacu mu kiganiro twakoze twari twarabyamaganye mu kiganiro utundi twavuze kuri radiyo, twarabyamaganye tuvuga ko ibyo ari ibintu ari ubutindi bukabije bwa buranga Paul Kagame. Ibyo rero ntituri butindeho. Ingingo turi butindeho ni ebyiri, ni ibyo nyine by'umutungo wa FPR Inkotanyi n'amadolari ya Amerika yatorokanywe na Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Ni izo ngingo rwose ebyiri turi butindeho. Muri kino kiganiro turibanda rwose kuri izo ngingo ebyiri, dushingiye ahanini ku itohoza twakoze twemeza. Ntabwo rwose dutangira tubishidikanya, twemeza yuko tariki ya gatatu z'ukwezi kwa cumi mwaka w'1994 Yohani Maria Vianney yatorokanye amadolari agera ku 200,000. Gusa rero Yohani Maria Vianney yibye umutungo wa leta, nabyo turabishimangiye, tutangiye tunabishimangira. Yibye umutungo wa leta, ntabwo yibye umutungo wa FPR nk'uko Paul Kagame perezida abihakana, nk'uko nako abibeshya. Iyo ngingo ya kabiri nayo maze kuvuga, FPR turerekana ko itahereye ku busa, turashimangira ko rwose itahereye ku busa nk'uko uwo Paul Kagame abibeshya. FPR yadutse yiba nk'iyahanzweho rwose uhereye kuri Paul Kagame ubwe. FPR ikaba yarubakiye ubutunzi bwayo ku bisahurano yavanye mu mutungo wa leta y'u Rwanda n'uw'abaturage ku giti cyabo, ikaza ndetse no kwambuka ikajya kwiba abaturanyi by'umwihariko abaturanyi muri Congo, ibivanze birumvikana no kwica. Icyo ni igice cya kabiri. Rero reka dutangire igice cya mbere cy'ikiganiro twerekana ukuntu ku wa mbere tariki ya gatatu z'ukwezi kwa cumi 1994 Jean-Marie Vianney yatorokanye amadolari agera ku 200,000. Gusa rero uwo Jean-Marie Vianney Ndagijimana yibye umutungo wa leta, twongeye tubisubiremo, ntabwo yibye FPR. mu ntangiriro za kino kiganiro mwumvise clip ya BBC gahuza miryango aho umunyamakuru Florentine Kwizera wa BBC ashyiraho amajwi ya Paul Kagame avuga ukuntu Jean-Marie Vianney Ndagijimana wari muri guverinoma ya Faustin Twagiramungu yacikanye amadolari agera ku 200,000 Paul Kagame akanamunyega avuga ko atibaza ko hari icyo ayo mafaranga yamumariye. Muri iyo clip ya BBC uwo munyamakuru Florentine Kwizera akurikizaho guhata ibibazo ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana kuri ayo madolari ashinjwa kuba yaribye akaba yashinjwa na Perezida Paul Kagame mbisubiremo. Ndagijimana agahakana nk'uko mwabyumvise agahakana gatsemba kabone nubwo Florentine Kwizera rwose agenda amuha ibintu bisa n'ibimenyetso nko kumubwira ati kuki uhubeshya kuki wirengagiza ibingibi. Jean-Marie Vianney Ndagijimana nk'uko mwabyumvise aragira ati mva mu Rwanda ku itariki ya gatatu bampaye amafaranga ageze nko ku 100,000 ati ikintu nk'icyo ati cyangwa ikintu nk'icyo 100,000 cyangwa ikintu nk'icyo no kuvuga wenda ashobora kubarengaho gatoya cyangwa ava nkaho cyangwa ari make gato ati wampaye amafaranga ageze nko ku 100,000 cyangwa ikintu nk'icyo ati ndayasinyira ati ku itariki ya gatatu y'ukwa 10 ati nari njyanye na Perezida Bizimungu muri États-Unis ariko Perezida Bizimungu we yari abizi ko ntazagaruka kuko hari hamaze iminsi hari ibibazo bikomeye cyane. Ahangaha rero tubaye duhagaze gato akaba rwose agize Perezida Pasteur Bizimungu Yohani Maria Vianney rwose ahangaha arasa n'ugize Pasteur Bizimungu umufatanyacyaha cyo kwiba ngira ngo rwose ako kantumbe nka domiha gatoki ati nari njyanye na Perezida Bizimungu mwabyumvise ati nari njyanye na Perezida Bizimungu muri États-Unis ariko Perezida Bizimungu we yari abizi ko ntazagaruka kuko hari hamaze iminsi hari ibibazo bikomeye cyane. Harimo ikibazo Pasteur Bizimungu n'ukuntu yatotejwe muri ya Rwanda noneho nyuma akavuga ngo yari azi kuzatoroka kandi bizwi neza ko yatoroka nyuma faranga aho hari ibintu byinshi byo kwibaza. Niki Ndagijimana yashatse gukora Pasteur Bizimungu mu kuvuga yuko ngo yari azi ko azatoroka. Ahangaha nagira ngo rwose dufata akanya ko kubyibazaho. Dukomeza ariko arakomeza agira ati nasinye ijambo gusinyira ariko mureza ari ryitsisaho cyane buri wese araza kumva impamvu yabyo neza kugera ku gutohoza kwanjye. Ati nasinyiye amadolari 100,000 arakomeza rwose arasubiramo gusinyira ati nasinyiye amadolari 100,000 ya frais de mission nta yandi bigeze bampa ntabwo bagusinyisha ku madolari 1,000 ngo baguhereze andi 200,000 ntibagusinyishe ntibishoboka. Gusinyishwa wumva ko nyine ibyo bintu yabyibanzeho cyane nibyo bita mu mategeko umurongo wa defense umurongo wo kwirwanaho mu rubanza mu by'ukuri gusinyisha sinasinye nasinye gusa aya mafaranga ya mission ayo yandi sinayasinye nta kuntu baguha amafaranga nkayo ngo ntibagusinyishe. Ariko mwumvise ukuntu umunyamakuru Florentine Kwizera bigaragara neza ko yabajije yarabanje gutohoza ku by'ayo madolari atamurekura na busa agakomeza abaza ati umukuru w'igihugu kurya yabivuze ko hari 200,000 by'amadolari babahaye byari bigenewe ambasade yarababeshiye ko rwose Florentine Kwizera amubaza. Jean-Marie Vianney nk'uko mwabyumvise baramusubiza ati ngo ntabwo ari jye yabeshyeye gusa ngo ibintu byose yavuze ejo bundi byari ibinyoma gusa bya bindi avuga ngo FPR niyo yari itunze leta ahubwo niyo yayihombeje. aha rero niho kuvuga ngo kuko Kagame asanzwe ari umunya kuko ka Kagame asanzwe ari umunyabinyoma kuko Kagame asanzwe ari umunyabinyoma no kuri iki ngiki cyo kumpa amafaranga no cyuko bampaye amafaranga nkayaturukana byari binyoma iyo no ni umurongo wa defense dukomeze umunyamakuru Florentine Florentine Kwizera ntabwo ashirwa birumvikana kuko azi neza uko ibintu byagenze igi niko nabibonye umunyamakuru Florentine Kwizera ntashirwa rero arakomeza agira ati tukivuga ingene mwahagurutse kuri aeroport Kigali harabavuga ko hari umukozi wo mu bushikiranganje yabashikirije yabashiriye ibahasha irimo ayo mafaranga 200,000 anabasaba kubaha igikumu cyacanyu ariko muramwihorera mumubwira yuko adakwiye gusinyisha umushikiranganje kuko muruta ibintu byabaye murumva ko atamurekura na gatoya madame Florentine Kwizera Jean Marie Vianney ndagije imana arasubiza aseka ati ariko umushikiranganje se apfa gufata amafaranga ya leta akagenda atayasinyiye ntibishoboka ibyo ngibyo ngiye iki gisubizo cya Jean Marie Vianney ndagije imana ariko ninza kugera kwitoza ryanje ndaza kubabwira impamvu yafashe amafaranga akagenda atayasinyiye Florentine Kwizera bigeraho gasa n'umuca mu ijambo nk'uko mwabyumvise amubohera kuri iyo argument ya signature kuri ibyo bintu yitisa aho bya signature Jean Marie Vianney ndagije imana uwo yari yakomeje kwihambiraho nyine nk'uko nagiye mbivuga aye rwose undi akavuga ati okay icumwa ni citation quotation ngiye kugira Florentine Kwizera agira ati icumwa hagarara ko rero nuko mwashoboye kugenda mudasinye ariko ibyo ntibisigura ko batayabahaye ubundi ko urumva ko rwose yamufatiye kuri argument ye ya signature yakomeza kuvuga sinasinye ntibakoshobora kujyana badasinye ati icumwa hagarara ko rero nuko mwashoboye kugenda mudasinye ariko ibyo ntibisigura ko batayabahaye murumva rero nshuti muduteze amatwi ko uwo munyamakuru amubazaga yarazi mu by'ukuri ibyo amubaza azi n'uko ibintu byagenze akavuga ati agasa n'uvuga ati wikomeza kwitwaza ngo ntiwasinye ntibisobanuye yuko utayatwaye kuba utarasinye Jean Marie Vianney noneho rero yari yabundi yari yabanje kuvuga ariho aseka nyine ngo ibyo byo kuyasinya noneho atangira noneho adaseka ati oya menya ko biriya bintu ari ikinyoma bimaze kuvuga ubwa mbere muri 1994 nafashe avoka ndamubwira nti ugende ujye kubaza procureur cyangwa ministre de la justice icyo kintu bavuga kimenyekane tuburane bavuge uko byagenze mburane nabo ibyo banshubije ntabwo nakwirirwa mbikubwira ariko hari aho uzabisoma kuko hari igitabo ndi kwandika kuri ya fere nasabye njyewe ko niba koko ibyo bintu bamvuga biriho ni bandege tuburane hari muri 1994 aha rero naho harimo ikibazo kubona yaravuze ngo yashatse ngo niba ibyo bintu bariho muvuga ngo bajye kubiburana bari kuburanira he yaraturutse yashaka ko babiburanira he ikindi cyo niba yarumvaga bamusebya kuki atabaregeye mu gihugu yari yaturukiyemo cyangwa se yahungiyemo tuvuge yaturukiyemo kuko andavuga yaturukiyemo kuko genzi neza yuko ayo mafaranga yari yayibye koko kuki rero atamuregeye aho ngaho murumva ko ngayo nayo ari amatakira ngo nta cyamubujije kubarega ati muriho muransebya sinabibye ngo abarege icyo gihe muri 1994 nta cyamubuzaga kuvuga rero ngo nabwiye avoka wanjye ngo ajye kureba ministre ndeka mbisubiremo ngo ajye kubaza procureur cyangwa ministre de la justice aha naho ni kimwe kinyagisha kuko ndaza kubereka yuko ministre de la justice Alphonse Marie Nkubito umuntu twari tunaziranye neza cyane wari inshuti yanjye uwo ministre wa justice ayo mafaranga bayabaze bayamuhaye Ndagijimana ahibereye kuko nawe yari muri urwo rugendo ari kumwe na Ndagijimana n'abandi muza kubona. None rero ngo kuki yabwiye avoka ngo kuki ngo genda ujye kubaza procureur cyangwa ministre de la justice. Yari kubaza iki se ministre de la justice yarahagaze kuri ibyo ngibyo yari témoin. Ministre de la justice Nkubito Alphonse Marie nyakugendera Imana imuheruko ridashira yari témoin wabyo aho rwose ariho arayimanganya ndaza kubigeraho. Frantine Kwizera rero yamuciye mu ijambo kuko byagaragara ko nyine bisubiremo azi neza iyo dosiye. Frantine Kwizera ati ntibigeze babarega. Jean Marie Vianney Ndagijimana ati barega bate se ariko wapfa kugenda ukavuga ngo ubwo udashaka guceceke ngo ubwo nshaka gucecekesha umuntu barambwiye icyo gihe no kugira ngo bancecekeshe nta kirego gihari ikindi rero cyo nkeka ahubwo murumva rero ko mu by'ukuri yivugira byo kwivugira. Frantine Kwizera akamuca mu ijambo ati nta n'uwigeza kurondera. Jean Marie Vianney ati nta Ndagijimana ati ntibishoboka bandondera batese. Frantine Kwizera akamuca mu ijambo ati ariko bwana ambasaderi ko twumvise yuko hari umuntu wo muri leta yatanze urwandiko rwa Interpol ikakurondera ibyo ntibyabaye. Jean Marie Vianney ati ibyo ntabwo byigeze bibaho. Frantine Kwizera ati murabihakana. Jean Marie Vianney Ndagijimana ati ndabihakanye ijana ngo bandondera banshaka wikise. Frantine Kwizera akamusubiza ati kwayo mafaranga basubizanya rwose vuba vuba cyane bihuta ati kwayo mafaranga. Jean Marie Vianney ati none se kuki batabikoze murumva namwe aho ngaho. Frantine Kwizera ati barabikoze ariko ati Interpol yarabarondeye. Jean Marie Vianney ati reka da ati he ati siko bigenda Interpol iyo ikurondera cyangwa igushatse baraguhamagara bakakubaza ntabwo ngiyeho Interpol nigeze. Akamuca mu ijambo Frantine Kwizera ati ntibyigeze bibi byo urumva mu by'ukuri hamwe ni nko kumvuga ati uruhura beshya ariko. Jean Marie Vianney Ndagijimana ati kuva navuka sindahura n'umuntu wo muri Interpol narimo. Frantine Kwizera ati none mwariko muranatubwira yuko kubera ko mutabyemera muzonarega. Jean Marie Vianney Ndagijimana ati icyo cyo ntabwo ari uko mbyemera nuko kubwanje Kagame ahagarariye leta y'u Rwanda indega icyo cyaha ikaba itarigeze inkurikiranaho itarigeze inkurikiranaho ngo tuburane kandi narabisabye nkavuga ko Kagame buriya yansebeje. Mu yandi magambo ari havuga ko ngo yasabye gukurikiranwa akabibura. Ibyo nabyo ni ibintu bidasobanutse neza. Frantine Kwizera ati muzomurega none. Jean Marie Vianney Ndagijimana ati icyo cyo ni icyemezo naraye mfashe kubera ko nongeye kubireba nabanje kuvuga nti ndibeshye. Jean Marie Vianney rwose agakomeza vuba vuba ati ngo harya yitwa nde ko byaramutangaje ko ngo Kagame yavuze ngo harya ngo yitwa nde. Frantine Kwizera ati none muzomurega he. Jean Marie Vianney Ndagijimana ati aho ndi muri iki gihe nshobora kuba muregera ati kuko byabaye difize ku isi yose birumvikana ko ntajya kumuregera i Kigali. Icyangombwa ni uko avoka wanjye namuhaye misiyo yo gutanga ikirego aho azagitangira ubwo nzabibamenyesha nyuma. Aha rero nagira ngo ngire icyo mvuga gatoya kuko nyuma y'icyo kiganiro hari abantu bamwe na bamwe bitakumye baravuga ngo bivuzwe bitinze badafite amakuru mu by'ukuri nk'ayo uyu munyamakuru afite. Ikindi cyo bavuga ngo kuki bese ngo niba ngo batareze icyo gihe cyose batabaza batese kuki Ndagijimana icyo gihe cyose atareze ko ariho musebye dore ko nk'uko nza kubivuga habaye ibinyamakuru byinshi byo ku isi byabyanditse icyo gihe bivuga ko yibye yaturukanye amafaranga. Noneho bavuga ngo kuki Kigali mureze uyu munsi, banakwibaza batese kuki Kagame ahubwo atareze nawe icyo gihe Kigali avuga ko imusebya. Murumva rero ko rwose abantu baburana urwandanze no mu bintu batazi, harimo abumvise ibiganiro nyuma yo kubazwa kwa Ndagijimana kuri Agitahuka, benshi baratakarwa bavuga ibintu bitafite bihuriye, kandi dosiye ni dosiye izwi cyane. Dukomeze rero, nyuma y'iyo clip ya BBC nk'uko mwatangiye mubyumva, hakurikiyeho indi clip. Ako gapande nagakuye ku kiganiro Yohani Maria Vianney yagiriye kuri Radio Itabuka kwa kabiri tariki ya 27 z'ukwa gatandatu 2017, aho yari yisanzuye kuko Serge wamubazaga rwose yatangiye ikiganiro amubwira kwisobanura ku karengane yagiriwe na Paul Kagame. We rwose yari afite parti ati isobanuye ku karengane wagiriwe na Paul Kagame. Ibyo akaba yabikoze mu mwanya wo kubaza, akaba yaremeje yuko Jean Marie Vianney Ndagijimana mu by'ukuri arengana kandi agomba kubitangariza abumva iyo radio. Nk'uko mwabyumvise ibyo Jean Marie Vianney Ndagijimana atibujije, nk'uko mwabyumvise nyine aho yatangiye ahumuriza abafana be niko umuntu yabyita, hagakurikiraho icyo umuntu yakwita victimization, no kuvuga kwiyambika ikoti ry'urenganywa ryutotezwa. Ibyo akaba yabikoze atunga agatoki leta ya Kigali n'abavuga ko ngo bayikorera kuri za Facebook n'ahandi ngo nko kuri za Twitter n'indi miyoboro ya internet. Mbese abo yita ibyitso bya Kigali ngo birimo n'ibyihishe muri opposition atinya kuvuga izina, kandi ngo bizwi neza ko bikorana na ambasade y'i Bruxelles, akaba atatanze ibimenyetso by'ukuntu abizi neza. Ambasade ngo iyobowe na Nduhungirehe ngo nawe udasiba kumwikoma ngo naherutse kumutuka ngo amwita negotiationist ngo kimwe na za rushyashya. Reka ngerageze gushaka iyo clip ya tuyisubiremo gatoya iyo clip rwose, kuko ni ikintu cy'ingenzi cyane cyane ko nk'uko mwatangiye mubyumva, twongere tuyisubiremo rwose mwumve ukuntu ari hagati y'ibyo Serge yabajije Ndagijimana ari n'ibyo Frantine Kwizera yabajije Ndagijimana, mwumvise ukuntu binyuranye. Umwe ni uvuga Serge Ndayizeye nyine atangira avuga ati barakurenganya nta kindi, naho ku Frantine Kwizera mbere yo guhamagara Ndagijimana yarabanje atohoza. Byumvikana ko neza yari azi neza dosiye. Reka twongere twumve Frantine Kwizera, sinzi ko tubibona umwanya wo kongera kumusubiza, ariko ndumva namutinze bihagije. Reka twongere twumve rwose iyi clip ya Serge Ndayizeye.
Ambasada Jean Marie Vianney Ndagijimana, impamvu ngutumiye kugira ngo tuganirize abanyarwanda cyane cyane turebera hamwe ibyakuvuzweho ku cyumweru, Perezida Paul Kagame mu kiganiro yagiranye na RBA televiziyo y'u Rwanda, Radio Rwanda, yakomoje ku izina ryawe asa naho yaba atakikwibuka, ati wa undi Jean Marie Vianney nta nubwo yongeyeho Ndagijimana byabaye ngombwa ko bamwibutsa izina ryawe ryose. Paul Kagame rero akaba yaragushinje yuko waba waratwarirwa akayabo gasaga $200,000 by'amadolari y'Abanyamerika, amafaranga ngo wagombaga kujyana muri ambasade hirya no hino. Ikindi kiganiro cyakurikiwe n'abanyarwanda ngo benshi nk'uko bivugwa ni ikiganiro bise ngo imbona nkubone n'umukuru w'igihugu, ngo abaturage basubiza ibibazo by'umukuru w'igihugu cyangwa basubiza ku byo babatekereza. Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, iyi nkuru yaradutangaje nyuma y'igihe kirekire uviriye mu Rwanda, nyuma y'igihe kirekire leta y'agatsiko imaze itarigeze igukurikirana cyangwa ngo igire ikivuga kuri ubwo bujura bwatangajwe na Perezida Paul Kagame. Ndagira ngo wiganirize abanyarwanda waba barabyumvise gutyo, utubwire inkuru nyamukuru, ese inkomoko yabyo yabituruka hehe, kuki bije magingo ya ambasade Jean Marie Vianney Ndagijimana, ijambo ni ryanyu.
Urakoze cyane Serge. Ntabwo ari ibibazo byoroshye gusubiza, kuko umuntu ashobora kuza akavuga ibyo ashatse cyane cyane yari perezida wa Repubulika ntawe umusubiza. Icyakora nkabangira ngo mbanze mbwire inshuti zanjye abavandimwe abo dukorana biriya byose bavuze ko bagomba rwose kumenya ko amagambo ya Perezida Kagame atampungabanyije. Njyewe navuga ko bimenyereye kuko buriya nubwo Perezida abivuga kuri radio ariko hari ubundi buryo babikora kuri za forum za interineti, kuri Facebook, kuri Twitter bakoresheje abantu bamwe na bamwe ndetse bakanyuzamo bagakoresha nabo muri opposition. Bakoresha abantu biyita ko bari muri opposition kandi tubizi ko bakorana na ambasade y'u Rwanda i Bruxelles. Ambasaderi w'u Rwanda i Bruxelles uriya musore Nduhungirehe nawe yari amaze iminsi anuka, muzi ko mu cyumweru gishize ikinyamakuru cyitwa Rushyashya nacyo cyashyize mu majwi kivuga ko ndi negationiste fobya genocide n'ibindi byinshi. Iteka rero iyo babonye hari ikintu kigaragara nakoze, iyo nakoresheje za manifestation, iyo natanze conference, iyo nanditse cyangwa nagize, bateka bagaruka kuri biriya bintu kuko navuga ko mbese ariyo ntwaro ya nyuma baba bafite iyo babuze ikindi bakure. Bo batabashije gukurega genocide byo gupfobya genocide bakabivuga ntibifatire, bazana iby'ubusambo uretse ko byo byatangiye ibyo wenda abanyarwanda bamwe ntibabizi, ariko byavuzwe nkiva mu Rwanda maze kudimisiona, maze kuvuga ko mu Rwanda FPR iri kwica Abahutu mu kwezi kwa cumi nkidemisiona barabivuze. Babivuga kabiri, ubwa mbere baravuze ngo ngomba kuba narafashwe na mafia y'Abanyamerika, ngo kandi ngo nari mfite amafaranga menshi, ngo ubwo nicyo cyatumye bamfata ngo barangica. Noneho umunyamakuru wakoreraga FPR turavugana ndi iwanjye mu Bufaransa bahita bahindura bandika indi communique baravuga ngo yangwa ahubwo ngo tumeze kumenya ko yaturukanye ngo bancecekesha kuko nari maze gutangira kuvuga ubwicanyi nsize mu Rwanda, ariko ntabwo bigeze bantera ubwoba.
Ngira ngo rero nshuti, nk'uko mubyumvise muri icyo gisubizo cya Ndagije Imana aho yariho yisanzura atariho hatwa ibibazo nk'uko byamugendeje kuri bisi, ati ntabwo ari ibibazo byoroshye gusubiza kuko umuntu ashobora kuza akavuga ibyo ashatse cyane cyane yari perezida nta umusubiza. Cyakora nkabangira ngo mbanze mbwire inshuti za, kandi yamushubije ku maradiyo anyuranye, ati cyakora nkabangira ngo mbanze mbwire inshuti zanjye abavandimwe abo dukorana biriya byose wavuze ko bagomba rwose kumenya ko amagambo ya Perezida Kagame atampungabanyije. Njyewe navuga ko mbimenyereye kuko nubwo Perezida atabivuga kuri radiyo ariko hari ubundi buryo wabikora kuri za forumu za interineti, kuri Facebook, kuri Twitter bakoresheje abantu bamwe na bamwe ndetse bakanyuzamo bakakoresha nabo muri opposition. Murumva ya victimization navuze mu kanya ya victimization kwambara ikoti nyine ry'umuntu urenganywa ry'utotezwa, atabo bakoresha abantu bita ko bari muri opposition kandi tubizi ko bakorana na ambasade y'u Rwanda i Bruxelles. Ambasade y'u Rwanda i Bruxelles uriya musore Nduhungirehe nawe yari amaze iminsi antuka, muzi ko ku cyumweru gishize ikinyamakuru cyitwa Rushyashya nacyo cyashyize mu majwi kivuga ko ndi negationiste mpfobya genocide n'ibindi byinshi. Iteka rero iyo babonye hari ikintu kigaragara nakoze, iyo nakoresheje za manifestation, iyo natanze conference, iyo nanditse cyangwa se iteka bagaruka kuri biriya bintu kuko navuga mbese ko iba ariyo ntwaro ya nyuma baba bafite iyo babuze indi bakora, iyo babuze ikindi bakora, iyo batabashije kukurega genocide, iyo gupfobya genocide ibyo gupfobya genocide bakabivuga ntibifate, bazana iby'ubusambo uretse ko ibyo byatangiye wenda abanyarwanda bamwe ntibabizi, ariko byavuzwe nkiva mu Rwanda maze kudimisiona maze kuvuga ko mu Rwanda bari kwica Abahutu. Iyo narigo ikomeye cyane nyine yo kubigira victime ko ngo yazize kuvugira Abahutu. Nibutse yuko nyuma y'amezi atandatu gusa atorokanye amafaranga yagiye kwiyandikisha muri RDR abafundoye ni fondateri wa RDR rya shyaka nyine ryavukiye mu nkambi ari mu konseye waryo, avuga nyine ko azize Abahutu ariko ahisha ko yibye amafaranga. Hanagira ngo mbyibutse ariko urumva ko cya kintu cyo kuvuga ngo ari umuvugizi w'Abahutu kirakomeye, ni victime, ni umuvugizi w'Abahutu. Ibi binyibutsa ngeze Hassan muri Kangura, we rwose yanishushanyaga bamuteye ibishyito hirya no hino mu mubiri
ndetse ari ku musaraba avuga nyine ko ariho arengana kubera ko arengera abahutu. Ndagize Imana unandika ibitabo bye ndabona nawe rwose yarabaye ngeze Hassan. Ni umuvugizi w'abahutu uzira kuvugira abahutu akaziri kandi yaribye bigaragara nk'uko uriya munyamakuru wabonaga nyine we ataba complaisante akamubaza ibibazo bigaragara yuko azi neza dosiye, ariko nangiye dosiye ndayizi neza. Ndagize Imana yaribye, ntabwo umuhutu agomba kuba umuntu w'igisambo. Niba avuga ko ku abahutu ari association y'ibisambo nabyo azabivuge. Arakomeza nyine nk'uko mwabyumvise ati mu kwezi kwa cumi nk'idemisiyona barabivuze. Aho ni mu kwezi kwa cumi 94 birumvikana ati mu kwezi kwa cumi nk'idemisiyona barabivuze, babivuga kabiri. Ubwa mbere bavuze ngo ngomba kuba narafashwe na mafia agaseka ngaha y'Abanyamerika, ngo kandi ngo nari mfite amafaranga menshi, ngo ubwo nicyo cyatumye bamfata ngo baranyica. Rwose wumva yuko nk'uko muza kubibona nanjye ndakoko mu itohoza ryanjye abo muri leta bose babanje kugira ubwoba bati uyu muntu yarishwe kuko yari afite amafaranga menshi. Yarishwe bajya mu gipolisi cya New York, baramushakisha, ariko bazi ko bazabona umurambo. Bavuga ati ni mafia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igomba kuba yaramenye ko afite amafaranga menshi ikamurigisa ikanamwica. Abirabivuga naseka nyine nko kuvuga ati babibigorye ahangaha rwose yariyekuye kuri mikoro ya Serge. Arakomeza agira ati noneho umunyamakuru wakoreraga FPR turavugana ndi wanjye mu Faransa bahita bahindura bandika indi communique, baravuga ngo ahubwo tumaze kumenya ko yaturukanye kugira ngo bancecekeshe kuko nari maze gutangira kuvuga ubwicanyi nsize mu Rwanda. Aha nshuti muduteze amatwi mwumva yuko rwose yarigima ye ari yarwana itararigima y'umuntu wize droit nkawe. Mu gihe abantu bari bafite ubwoba kandi byari byo gena mbifitiye gihamya, bari bafite ubwoba yuko warigishijwe yuko washimuswe ukicwa kubera ayo mafaranga. Noneho nyuma yaho Ndagize Imana kuko nyuma yaho yohereje fax ageze mu Faransa, yohereza fax Reuters. Ayoheza fax nyine avuga ibigwi bye by'uko yavugiraga abahutu nyine, avuga ko muri leta ari umwuka mubi aho ntiyabeshyaga ari uhari kuko ari mubi cyane. FPR yari yaje isuku isa nyine nta n'amareshya mugeni yagize, yari imeze nabi kuko yari imereye nabi benshi cyane kuri ivanguramoko rwose. Ibyo byo ndabyemeranywa nawe kuko byarukuri kuko nanjye nagiye muri ibyo bihe nagiye mpajya nka kuritoza ryanjye hari ivanguramoko, hari epuration magistrature bamara abahutu mu bucamanza nyine kugira ngo bategure biriya bagiye bakora byose byo kurenganya abaturage. Ibyo nibyo nihagarariyeho nabibazana bagenzi wanjye n'inshuti zanjye barimo bariya ba Colonel Kiza n'abandi benshi bakoraga muri iyo filire magistrature, kuko benshi twari twaragiye tunigana cyangwa se tuba hamwe tumenyana ku buryo benshi tunigana, mbese bambwije uko kuri ukuntu hari ako karengane n'uko kuntu nyine hari ivanguramoko ryaranukaga rwose. Ibyo nibyo ibyo ntabwo abibeshyamo, gusa rero yaribye icyo nicyo kintu ndiho shimangira. Yaravuga ati none umunyamakuru wakoreraga FPR turavugana ndi wanjye mu Faransa bahita bahindura, none se ko bari bamenye ko utapfuye bazi kujya ufite n'amafaranga bari kubuzwa n'iki guhindura iyo mvugo, none bakavuga bati ibya bindi twibeshyaga ko yishwe none ahubwo yaturukanye amafaranga. Bari mukuri ni gute se batari guhindura imvugo nyine? Noneho ari we wa mbere witangarira ahubwo wanditse ukandikira umunyamakuru muri Reuters se kuki atari kuvuga ko nyine uriho, cyane ko bariho bose bavuga bati umuntu ministre yarabuze yaje mu nama rusange y'umuryango w'abibumbye arabura bagenzi be baramubura kandi yari afite amafaranga turatekereza ko bamwisha. Ni gute rero umunyamakuru umubonye bwa mbere atari kuvuga ati wa muntu ariho? Bityo rero urumva ko yaregumye ngo umunyamakuru wakoreraga FPR none se ko yakoraga FPR wajya kumushaka w'ikimwereza fax? Reka dukomeze ikiganiro aha. Ndiho ndabwira Ndagije Imana nyine nizi ni yarigima ye itakwiye umuntu wize droit. Jean Marie Vianney rero ati ibyitso ati nduhungireye ati rushyashya ati nicyo gihe muri 1994 baranyanjamye babanje gutangaza ko ngomba kuba nishwe na mafia kubera amafaranga nibyo nabivuze simbitindaho noneho rero nyuma y'iminota igera kuri 45 ndiho mvuga ku bintu byabaye muri kino cyumweru ubuhereye kuri diskuru ya Kagame nako ku kiganiro Kagame ngo yahaye abaturage binyuze kuri radio na televiziyo by'igihugu ku cyumweru ejo wundi ku cyumweru kuri 25 mu magambo yavuze nyine hakaza kuvamo za reaction nyinshi tumaze kuganiraho mu binyamakuru binyuranye harimo icyo iby'imbere mu gihugu byinshi hafi byose ndetse n'iby'inyuma yacyo nka kiriya cya BBC ndetse na za Voix d'Amérique bose ntawe utaragize icyo bavuga kuri icyo kiganiro cya Paul Kagame ndetse no ku by'umwihariko ku byavuzwe kuri Yohani Maria Vianney Ndagijimana na Faustin Twagiramungu ibyo bintu byaravuzwe cyane na banyirabyo nabo bagiye bahabwa ijambo barabisubiza ubu tukaba turiho tusesengura ibisubizo bya Jean Marie Vianney Ndagijimana bashinjaga nyine kuba yaribye amafaranga 200,000 ukuri rero kuri ayo mafaranga ni ukuhe nanjye natangiye rwose ngira ngo mbategure mbabwira yuko ibyo mbabwira bitari ugushidikanya ari ibintu nakoreye utohoza rwose natangiye ntabicisha amatsiko mbabwira yuko nge nzi neza ko ayo mafaranga yibye kandi mbizi guhera muri iyo myaka yibyemo ariko itohoza rirambuye narikoze guhera muri za 1995 mu by'ukuri ariko rero na mbere 1994 nari mbizi gusa rero nyuma nakoze itohoza rirambuye guhera muri za 1995 kuko niho nabashe kujya mu Rwanda mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa kabiri 1995 ukuri kuri ayo mafaranga ni ukuhe ibyo ngiye kuvuga muri kano kanya nk'uko maze kubivuga mbikesha enquête itohoza nakoze ubwanjye guhera mu mwaka w'1995 Yohani Maria Vianney Ndagijimana agitoroka nk'umuntu wo mu rwego rwe byanteye amatsiko yo kubaza uko ibintu byagenze uretse kandi ko uwo mugabo Yohani Maria Vianney Ndagijimana yari mu rwego rwo hejuru urwego rwa ministre nari nziranye nawe cyane tuziranye rwose cyane ndetse n'imiryango yacu iziranye inashyikirana dusurana rwose akina ambasaderi Paris twarasuranaga yari umuntu tuziranye kandi na mbere yo kuba ambasaderi twari tuziranye mu Rwanda tuziranye mu miryango haba aho akomoka haba aho yashatse n'abantu rero nzi cyane n'umuntu nzi cyane kuva kera nkubabaye rero nanjye ubwanjye umukozi wa leta ntabwo kumenya uko ibintu nk'ibyo ngibyo byagenze byanduhije mbanziranye nawe abakozi bose abo bakorana nawe mbanziranye baba ari muri za binafeti baba ari muri za finance baba muri iyo minisiteri y'ubutabera barimo uwo minisitiri baba n'abandi rwose ntabwo byari bingoye kujya kubaza yemwe nashoboraga no kubaza mu FPR Inkotanyi kuko buhoro buhoro nagiye menyana na bamwe bari bakiri bake icyo gihe muri 1995 ariko nabaje cyane cyane abantu tuziranye kuko FPR yari itangiye kutitwara neza abone nizeye cyane n'abantu twabanye mbanziho kugororoka mbanziho kuvugisha ukuri naragiye ndababaza ndabibariza mbaza abantu banyuranye tuziranye neza aho muri za MDR ishyaka Yohani Maria Vianney Ndagijimana yakomokagamo ryari ryaragabanye minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu rwego rw'amasezerano arusha nabaje kandi abantu muri PSD ishyaka ry'irivandimwe rya MDR nanjye ubwanjye nari umuyoboke waryo naryo rikaba ryarigukanye minisiteri y'imari muri ayo masezerano kandi muri abo bantu nabajije hari n'abari barabyihagarariyeho hari n'abari barabyihagarariyeho cyangwa se bafite amakuru adashidikanywaho tuvuge nk'abasinyishije umuntu nza kuvuga mu kanya ariko wenda ntibajye ku kibuga cy'indege ngo barebeho amafaranga barwa n'uko byagenze, ariko bakaba bazi uko ibintu byagenze, uko amafaranga yagiye agenda, birumvikana bakamenya n'uko byagenze ku kibuga cy'indege kabone n'ubwo batari bahari. Ariko nagiye rwose aho ayo mafaranga yaturutse ndabireba, ndeba uko yajyanywe akajya ku kibuga cy'indege, byose narabirebye. Ikindi cyumba z'abantu banyuranye cyane babihagazeho rwose, bose sinabarondoye naho baturuka na za minisiteri baturukamo n'ishusho yabo. Byagenze gute rero ku wa mbere tariki ya gatatu z'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane, Jean Marie Vianney Ndagijimana wari umaze amezi abiri n'iminsi nk'ibiri tatine agizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga, yari ku kibuga cy'indege cy'i Kanombe muri Salon d'honneur ya kera, kuko hariho nk'uko buri wese abizi hariho Salon d'honneur nshya iri mu nyubako nshya, iri mu nyubako nshya y'ikibuga cy'indege. Iyo nyubako ikaba itari imaze igihe kinini cyane yuzuye, ariko ntiyari ibuze imyaka cumi sinibuka neza yuzuye. Ariko bari muri Salon d'honneur, ni ukuvuga icyumba bakiramo abanyacyubahiro cyo muri mu nyubako ya kera yo kubwa ba Kayibanda. Yohani Marie Vianney rero Ndagijimana yari ategereje kugezwaho amadolari yo kugemurira za ambasade z'u Rwanda i New York na Washington. Ntabwo Yohani Marie Vianney Ndagijimana yari ategereje wenyine muri iyo Salon d'honneur, muri icyo cyumba kigenewe abanyacyubahiro. Yari kumwe n'abandi ba minisitiri ariwo Patrick Mazimpaka, minisitiri wa FPR ukomeye cyane wari ushinzwe kwakira no gutuza impunzi, na Alphonse Marie Nkubito, minisitiri Alphonse Marie Nkubito ushinzwe ubutabera. Imana imuhe uruhuko ridashira kuko ntakiriho, yari inshuti yanjye cyane rwose, tuziranye kuva twiga muri za mu cyiciro cya bicyaza secondaire tugakomezanya muri kaminuza no mu bundi buzima. Imana imuhe uruhuko ridashira. Uwo nawe yari aho ngaho ategereje ko ayo mafaranga ndagije Imana mugeraho, bityo bakajyana hari Patrick Mazimpaka mbyibutse, hari na Alphonse Marie Nkubito minisitiri w'ubutabera. Abaminisitiri batatu wongeyeho Ndagije Imana bari kumwe na Perezida Pasiteri Bizimungu bari mu nzira bajya i New York mu nama rusange ya 49 ya Loni. Bikaba byari biteganyijwe ko bazakurikizaho nyuma yo kujya aho ngaho nyine muri iyo nama i New York, bikaba byari biteganyijwe ko bazakurikizaho kujya i Washington. Nta madege menshi yari ahari muri ibyo bihe nyine kugira ngo buri wese yabyumva. Bagenderaga muri lift, bafataga lift nyine ya ONU ikabajyana za Nairobi, aho ngaho bashobora gutega indege zijya hirya no hino ku isi harimo aho muri Amerika. Indege ya ONU rero yagomba kubatwara i Nairobi muri ubwo butumwa nayo yari itegereje rwose yarambiwe, dore ko nyine ayo mafaranga bayahize bikomeye. Turaza kubibona, indege yari yarambiwe rwose itegereje, bategereje igihe kinini cyane ku kibuga cy'indege. Tugarukire kuri ayo madolari yari ategerejwe na Yohani Marie Vianney Ndagijimana, tuyagarukeho. Kubona amafaranga ahagije icyo gihe byari bigoye cyane. Minisiteri ishinzwe imari yari iyobowe icyo gihe na Mariko Rugenera wo muri PSD, nabivuze mu kanya ko yari iyobowe n'abantu muri PSD. Byasabye ko birukanwa abo bakozi bo muri MINAFET bayifashijwemo cyane cyane n'abishinzwe bo muri minisiteri y'imari. Byabasabye kwirukanka muri za gasutamo n'ahandi, batoratora utudolari twinjiye uwo munsi, utwinjiye ejo gutyo, kugira ngo nyine bagwize. Kubera gutegereza amafaranga bigatinda, indege ya Loni barayikerereje bikomeye mbisubiremo. Ariko nyine kubera ko harimo na perezida n'abaminisitiri bangahe, iremera rwose irategereza iyo ndege. Amaherezo rero yaje kuba ko Bwana Leon Ngarukiye wari direkiteri wa kabine, ni ukuvuga nimero ya kabiri muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga, yahageze akazana ayo madolari akayashyikiriza umukuriye ariwe minisitiri Jean Marie Vianney Ndagijimana. Noneho minisitiri Ndagijimana agahita atangira akazi katoroshye ko kubara ayo madolari nyine yari yararunzemo utunoti duto duto. Kuyabara byafashe nabyo igihe kinini kubera ko harimo utwo tunoti dutoya nk'utw'amadolari atanu
n'utw'idolari rimwe dore ko nyine mbyibutse bari badutoraguye ku buryo bwihutirwa hirya no hino muri za gasutamo nibutse kandi ko amabanki atakoraga ariko za gasutamo zo zarakoraga rwose abumvise ikiganiro cya cyuwahoze ari ministre w'intebe nyine wari na ukuriye na Yohani Maria Vianney Ndagijimana ari we Twagiramungu Faustin abamwumvise rwose arivugira neza yuko muri icyo gihe amafaranga yarahari atari menshi yego ariko yarahari amabanki adakora ninza kubona akanya ndashyiraho clip yaho bivuga ati amafaranga yari ya circulation yahari ati ariko ati aho gerage navuga ati FPR ntatangiye kubusa ni naho bivuga ati ntiyatangiye kubusa amafaranga yarahari ati n'uwo ministre bavuga ahubwo bayahaye ati bamuhaye amafaranga ntiyavuye muri banki kuko zitakoraga bisobanura ko nyine yavanye muri gasutamo nk'ibyo ndiho mvuga kabone nubwo seri zitarayimoje ko yarabivuze Faustin Twagiramungu ninza kubona akanya ndabishyiramo ayo madora rero Yohani Maria Vianney yashyikirijwe yagira ku bihumbi 200 aya madora ibihumbi 200 akaba yarapfunyitse muri envelope mu ibahasha nini y'ibara rya kaki ya forma ifite ubunini bwa B5 ni ukuvuga inshuro ebyiri A4 mwumvise rero aho Florentine Kwizera avuga ati ariko bavuga ko hari umuntu w'umushikiranganji umukozi w'umushikiranganji wakuzaniye ibahasha irimo ayo madorari nangireho ndabishimangiye hano ni ukuri bamuzaniye kuko aya mafaranga 200 mu envelope ya A5 ya kaki envelope nini ya kaki A5 ya B5 nakonde nkosore niyo bamuzanemo ayo mafaranga noneho atangira arayabara ndetse atangira rwose afite n'urwenya avuga ngo ariko ngo muyoye ukuntu abashidukunda urufaranga none ngo muranzaneho amafaranga angana gutya niko yatanze rwose urwenya muri abo bagenzi bari bahagaze aho ngaho nibutse ko hariho pressure nyinshi cyane igitutu cyinshi kubera ubukererwe bw'iyo ndege nyine n'iyo mission ubukererwe mbyibutse none bwari bwaturutse ahanini mu gushaka bigoranya ayo mafaranga ayo madora 200 hakiyongeraho kuyabara umwanya munini kubera mbisubiyemo utunete dutoya mu kintu rero gisa na confusion kubera iyo pression kubera kugukeza indege ya Runi uwo mugabo Yohani Maria Vianney Ndagijimana yamaze kuyabara nyine bifashe igihe kinini yamaze kuyabara ahita asimbukira mu ndege adasinye dirikab umwungirije nimero ya kabiri ariwo Leon Ngarukiye yahise rwose asimbukira mu ndege undi yayoberwa nyine uko bigenze ubwo urugendo rwarakomeje bagera i New York barahabanye nabo bajyanye muri mission i New York kugeza tariki ya cyenda z'ukwa cumi ngo turi ku cyumweru kuko bari bagiye ari kuwa mbere tariki ya gatatu tariki ya cyenda z'ukwa cumi niwo munsi wa nyuma Yohani Maria Vianney Ndagijimana yaciwe iryera kuko yariho icyo gihe bamubonye nyine babonye trace babonye aho yanyuze kuko aho yari hakoze checking out muri hoteli ya Hilton yari acumbitsemo kuri iyo tariki ya cyenda aho bari kumwe mbisubiremo nawe yabyivuge aho bari kumwe babanje kwibwira ko yashimuswe kubera ayo mafaranga yari afite aravuga ati yari afite uruhoro runini rw'amafaranga bashobora kuba mafia bimenye yari afite uruhoro runini rw'amadolari ati rero ati nta kuntu atashobora kuba yashimuswa akicwa batabaje polisi ya New York mbisubiremo aho bamushakaga bahangayitse baje kumva nyine Ndagijimana yageze Paris mu Bufaransa nk'uko mwabyumvise avuga ngo yahuye n'umunyamakuru w'icyitso nyine amuvamo avuga ko ari Paris abo bamushakaga bahangayitse baje kumva nyine Ndagijimana yageze mu Bufaransa i Paris aho umuryango wari warasigaye babyumva ari uko we ubwe yoherereje fax ibiro bya agence Reuters i Paris fax yasobanuragamo ikimuteye ngo guhunga umwuka mubi mu buri guverinoma kwigiza amashyaka atari aya FPR ibyo byari ukuri abategetsi batamushakira ibyiza kubera ngo position ze zo kwifunga n'icukwa ry'abahutu ibyo simpamya ko mu by'ukuri hari ibyo yari yakoze n'ibindi umuntu atashobora gusoma mu binyamakuru byinshi byanditse kuri ya feri ya n'ibindi bintu nako umuntu ashobora kwisomera ubwe mu binyamakuru byinshi byanditse kuri ya feri ya Yohani Maria Vianney Ndagije Imana na Leta y'u Rwanda. Icyo gihe rwose handitswe ibinyamakuru bitagira ingano, nyine handitswe nako inkuru zitagira ingano kuri ya feri. Icyo gihe muri 1994 by'umwihariko muri uku kwezi kwa cumi mu matariki cyane cyane ya 1920. Ubwo nyine hakurikiyeho no gukora itangazo rinyuranye birumvikana ni nabyo yavuze ngo bwa kabiri ngo babanje kuvuga ngo kunshakisha nyine ngo mafi yaranyishe birumvikana. Ati noneho nyuma yaho nza kugwa ku munyamakuru w'ikitsu cy'inkotanyi ataba n'ikitsu byaricyo byose umunyamakuru kumva umuntu washakishwaga ko yapfuye noneho akaza akavuga ati ndiho kandi mfite ibyo mparanira by'abahutu urumva ko umunyamakuru atari kubura kubivuga. Cyane cyane igitangazamakuru gikomeye Reuters. Ati ubwo hakurikiyeho rero gukora itangazo rinyuranye n'iry'ibura bakekaga ko ryatewe no gushimuta Leta ifata uko kubura kwa nakubwo n'ibyo bivuga Leta ifata uko kubura kwa Jean Marie Vianney nko gucikana amafaranga bujura birumvikana nabyo ni ibintu byumvikana. Mu kiganiro mbwirwaruhame yahaye abanyamakuru Inkotanyi Jean Claude Dusaidi wari directeur muri iyo ministeri y'ububanyi n'amahanga yavuze ko Yohani Maria Vianney agomba gufatwa nk'umujura wese usanzwe nk'umujura wese usanzwe common thief. Avuga ko yagejeje ikirego kuri mission diplomatique y'Abafaransa muri Loni ayisaba gufata Yohani Maria Vianney Ndagije Imana akoherezwa mu Rwanda kwishyuzwa ibyo yibye. Aha rero ngeze zino nkuru nakuye kwitoza nakoze benshi muri mwebwe nshuti za radio uri mushaka kubibaza muti byagendeye gute Dirikab ngarukiye wari wasinyiye ayo mafaranga muri ministeri y'imari y'igihugu. Mu magambo make rero Yohani Maria Vianney amaze gucikana ayo mafaranga i Kigali hari abashatse kubigereka kuri Dirikab Leon Ngarukiye kuko ari wowe nyine wari wayasinyiye muri ministeri y'imari bati rwose bati mumufate mumuhe. Ariko rero ku mahirwe ya directeur wa cabinet Leon Ngarukiye byaje gufatwa ko Ndagije Imana yahawe koko ayo mafaranga kubera nyine ko uwo Dirikab Leon Ngarukiye yari yamushyikirije hari abagabo abatemo ba witness babireba kandi bizewe barimo cyane cyane abaminisitiri babiri aribo Patrick Mazimpaka na Alphonse Marie Nkubito ministre w'ubutabera. Ngikiro y'ikintu cy'ingenzi cyatabaye Dirikab Leon Ngarukiye utari wasinyishije w'umukuriye ariwe Yohani Maria Vianney Ndagije Imana kubera nk'uko nabivuze nk'uko nabyerekanye kubera pressure ageni yo makuru mfite ntabwo ari ukubera ko yanze kumusinyira ngo kubera ko ari mukuru nk'uko umunyamakuru Florentine Kwizera yabivuze gese iyo makuru mfite nzigewe ko Yohani Maria Vianney yarebye ku jisho Dirikab we akanyerera kubera iyo pressure yari hari nyine akarigita akirukanka akajya kuri iyo ndege nyine yari yakererewe bityo Dirikab akagenda sinzi niba yagiye afite umuhangayiko cyangwa se niba yaravuze ati minisitiri ntashobora kwiba wenda akagenda akaryama akisinzira. Yari byose yari mu byago bikomeye cyane iyo hataza kuba kugobokwa nyine nabo batemwe bari bahari bakavuga bati rwose ararengana yakoze ako kazi uretse nyine ko kudasinyisha gusa rero buri wese arumva ko bashobaga no kumurega uburangare bakamukora ibindi nk'ibyo ngibyo ariko Imana ishimwe ntabwo ibyo yabikorewe. Abashaka kumenya byinshi kuri uko kubura no kuboneka kwa Yohani Maria Vianney Ndagije Imana no kwiryo kurikiranwa rye kubera ubujura muri ibyo bihe bya muri 1994 mu kwezi kwa cumi bakwisomera bwabo ibinyamakuru by'icyo gihe bakoresheje kandika Yohani Jean Marie Vianney Ndagije Imana bagakoresha za mokre zimwe na zimwe nka Foreign Minister Ndagije Imana Foreign Minister Ndagije Imana cyangwa aide kuko bamwita muri mu binyamakuru mwe bandika ngo bamwita ko ari aide abandi bakandika foreign minister Ndagije Imana kuri izo nyito bakagerekaho andi magambo avuga nko kwiba cyangwa gutoroka nka thief igisambo steal kwiba stealing nyine nayo ni kwiba nyine kuri mu bindi conjugaison bakodesheje ayo magambo bashakurwa nko kuri article yakozwe na New Times na New York Times nako yo ku itariki ya 2/14 ifite ino nyito Rwanda Aid is said to deny stealing money. Ngo Rwanda Aid is said to deny stealing money. Ngo umuministri w'umunyarwanda nyine ngo ariho arahakana kuba yaribye amafaranga. Andi magambo umuntu ashobora gukoresha akagwa rwose ku nyandiko zinyuranye, hari inyandiko yo gutoroka zagiye zikoreshwa muri iyo nyamakuru free cyangwa bakabishyira muri passé fled kuyatorotse fled to Paris, cyangwa ukandika izina rya ndagije Imana ukandika fled to Paris, fled to Paris with cash yatorokanye amakashi i Paris. Ibyo byose ukoresheje ayo magambo n'ayandi rwose mwabona mwagera ku izo nyandiko ku buryo buboroheye. Ku bantu rero boroherwa n'igifaransa bakoresha nayo ayo magambo yo kwiba, gutoroka, kuburirwa irengero bakagwa nko kuri ino nyito, kuri ino nyito y'inyandiko ya y'ikinyamakuru cyo mu bigiro soir nacyo cyasohoye kuri icyo kibazo cyo kwiba no gutoroka ku itariki ya 21/14. Kuri ino nyito le ministre rwandais disparu est à Paris. Mu yandi magambo wa ministre w'umunyarwanda wari waraburiwe irengero ari Paris. Murumva rero ko iyo ndagije Imana yavuga ati nahuye n'umunyamakuru nyine ahita bitangaza none ibinyamakuru byose biranshoka mu mwanya wo sinzi icyo yibazaga niba icyo kinyamakuru cyari gufata ko ngo arengera abahutu none kigacicika kivuga ko yabonetse atishwe. Numvaze abazamubaza ubutaha muzabimubaze wenda azabibona igisubizo. Nk'uko rero twabibonye Florentine Kwizera biboneka yuko azi uko ubwo bwibyi bwakozwe, biragaragara rwose gi niko nabibonye. Florentine Kwizera muri BBC azi rwose ko ubwo bwibyi bwakozwe, akaba yataroroheye Yohani Maria Vianney, yaramuhasi ibibazo bigatinda amubwira ibyo na BBC yatohoje birumvikana ko bamuzaniye ibahasha ku kibuga ko icyo yitwaza mu guhakana ari uko atasinye amafaranga. Ariko yati aturitse kuri uko kudasinya ukaba uhakana, ati nko kuvuga ati ariko hari abayasinye bayikuzaniye iyo bahasha rubandibona. Uzi rero gusesengura rwose arumva ko Florentine Kwizera afite rwose amakuru ahagije kwazi neza ko Yohani Maria Vianney yari ariho mubeshya. Gusa ibiri amambu mbisubiremo, Yohani Maria Vianney aho yivuyemo neza naho yisangaga no kuvuga kuri radio itahuka nkaho yavuze ko umunyamakuru w'i Paris yamuvuyemo akamenyesha leta ko atishwe ahubwo ari mu Bufaransa, bityo rero leta igahita ihindura imvugo ikamushoka mu itangazamakuru wari ufitiye ubwoba ko yashimuswe kubera amafaranga afite agahinduka igisambo thief, common thief icyatorokanye amafaranga. Nkaho kandi Yohani Vianney Maria Ndagijimana yizimurira ubwe ko byabanje gufatwa ko yashimuswe akitwa na mafia ya Amerika ndetse akabivuga seka kubera amafaranga menshi yari afite, bityo aga credit leta ya Kigali nyine ivuga ko yari afite amafaranga. Kandi rero ni ibintu rwose, ni inkuru izwi n'abantu benshi cyane mu by'ukuri bahakana araburana Rwanda nze aravuga ati ubwo leta ya Kigali muri opposition yanzwe reka nkomeze kubeshya ibyo ari byose, aravuga ati niba nabyibye ndamaze kubera ko nyine leta ya Kigali ari ingome ikora amahano menshi cyane. Akavuga ati ntacyo biri butware, ati bafana banjye ati nta ngorane mfite, ndetse akavuga ati hari ibyitso ni ukuvuga umuntu wese ushobora kuvuga ibyamubayeho ubizi neza akagomba kuba nyine ari icyitso cya Kigali, ngira ngo buri wese yabyumvise. Faustine Twagiramungu rero nawe wari waraye amubanjirije kuri radio itahuka tariki ya 26/6/2017 nawe yaje kuvuga kuri icyo kiganiro cya Paul Kagame cyo ku itariki ya 25 bisa nkaho mu by'ukuri Serge Ndayizeye atari yabimubajije yatari yamaje ku Jean Marie Vianney Ndagijimana kandi yari ministre w'intebe undi akaba ministre w'ubanyi n'amahanga bityo yari muri guverinoma ye bisereho nkaho Serge atari yamubajije ariko ibyo ari byose Faustin Twagiramungu nawe waravuzwe muri ibyo by'ikoti aza kugira gutya aravuga ati rwose amafaranga yari ahari ntiyari ahageze ntabwo FPR yatangiye kubusa ntabwo FPR yatangiye kubusa yatangiye ku mafaranga yari ahari muri za gasuta mu byarakoraga muri za yego muri za banki ntabwo ibintu byakoraga neza ariko muri za gasuta mu bucuruzi bwaragendaga amafaranga akaboneka yego atari menshi cyane ariko kuvuga ngo FPR yatangiye kubusa ati Kagame arabeshya kandi koko Faustin Twagiramungu ibyo avuga n'ukuri bira arabihuza n'abantu benshi cyane bazi iby'icyo gihe ko hari amafaranga by'umwihariko ahubwo yanavuga tese ati ko banki zo zitakoraga ati niba nta mafaranga yari ahari ayo ngayo bahaye umuministre ayo bavuga ko bahaye umuministre adahakanira ataye bavuga ko bahaye umuministre ati ko atari yavuye muri banki ko yo bayabonye bakayamuha nyine Faustin Twagiramungu rwose udahakanira nyine ntiyivanze n'ibisambo ntiyashatse kujya kwiyanduza nyine avuga ati ntiyibye nagira ngo ahangaha tuze tumwumve twumve Faustin Twagiramungu
ikiri cya biri cya kabiri za duwane zarengeje bakora ibyo ngibyo minisitiri wari ushinzwe imari abaho ngaho mu Rwanda wo muri PSD nawe yazabisobanura uko abyumva ariko tuzi ko ayo mafaranga yose yabonekaga amenshi yahabwaga FPR amenshi n'igihe banki zari zitarajyaho ubufaranga bwose bwabonekaga BBA n'uwo mu minisitiri bavuga ngo warayamuhaye ntabwo wayamuhaye avuye muri banki zari zitarakora ariko amafaranga yari yansirikirasiyo yego ntabwo yari menshi ariko yarahari
aha rero murumva Faustin Twagiramungu rwose akomoje kuri icyo kiganiro kuri iyo sujet ya kabiri tugiye gutangira yuko Kagame yabeshya avuga ko ngo byose ngo bazanye umunyu n'iki cyose ngo ahubwo barasahuye Kigali turaza kubibona mu kanya ndaza kubinyuraho nihuta Faustin Twagiramungu yavuze ati ibintu byarakoraga yego byose ntibyakoraga amabanki ntiyakoraga ati none se ayo mafaranga bahaye umuministre bayavanye ni nk'uko byemeza rero twongere tubyumve rwose
uwo muministre bavuga ngo barayamuhaye ntabwo bayamuhaye avuye muri banki zari zitarakora ariko amafaranga yo yari yansirikirasiyo yego ntabwo yari menshi ariko yarahari
mwumvise ko yanavuze ko za gasuta mu zakoraga azaho amafaranga yavuye nanjye mu itohoza ryanjye nababwiye yuko harimo n'utuntu n'uti dutoya twari twavuye muri za gasutamo murumva nyine ko Faustin Twagiramungu atamuhakanira avuga ati none se bavuga ko nyine amafaranga atari ahari ayo bahaye ministre bayakuye murumva ngira ngo rwose tukomeze gatoya kuko ngira ngo mwabyumvise kandi buri wese afite ahantu yabivana mukiyumvira ashobora no kwibariza Faustin Twagiramungu akabaza n'abandi ba ministre cyangwa abandi bakozi bakuru bari muri ya guverinoma ntawe utazi neza ko Ndagijimana Yohani Maria Vianney yibye ayo mafaranga agatoroka ntawe utabizi muri abo bose bari aho ngaho muri icyo gihe gusa rero icyo acungira avuga ati navugiraga abahutu ati kandi Kagame ni umubeshyi koko ati kandi Kagame nyine ntawumukunze hano hanze ati nta gusa rero ntekeza ko avuga ngo aramutse ngo areze Kagame ntazi ko yazakoze ibyo bita gufungura boîte de Pandore ntazi uko byagenda ngiye rero nkaba ku mpamvu zanjye bwite rwose mvuze ukuri uko nkuzi bityo rero ubwo avuga ngo arega bamusebeje niyumva musebeje ngiye turatoranya hano mu Bufaransa ntibyamugora kundega rwose kandi nubwo akabimbimubwiye nigeze no kubyandika kuri Facebook namubwiye nti ngende tayari rwose uzaze uvuge uti waransebeje ngiye nzavuga nti uya usebye umuntu n'umuvuga ibintu bitari byo ngiye ndavuga ibintu biri byo uri igisambo waribye wikomeza kubeshya nyuma rero yo kwerekana ibyo nashoboye gutohoza bituma ndashidikanya na busa kubujura bwa Yohani Maria Vianney Ndagijimana. Reka dukomeze ku ngingo ya kabiri twihuta kuko nsigaranye iminota mikeya. Dukomeze tureba rwose ko FPR itahereye ku busa nk'uko Paul Kagame yabibeshye abibwira nyine ngo muri icyo kiganiro cy'abaturage ababwira ko ngo FPR ngo niyazanye umunyu sinzi nibuka n'ibindi ngo FPR rwose ngo nta cyari gihari ngo yazanye byose kandi yarasahuye ahubwo. FPR yadutse yiba nk'iyahanzweho uhereye kuri Paul Kagame ubwe. FPR yubakiye ubutunzi bwayo ku bisahurano yavanye mu mutungo wa Leta y'u Rwanda n'uwo baturage ku giti cyabo, iza no kwambuka yiba abaturanyi bo mu Rwanda, yiba abaturanyi b'u Rwanda, ni ukuvuga by'umwihariko Congo, bariba barica ku buryo nyine n'ubungubu ibyakozwe nawe babisha abanyarwanda bamwe bajya babyishyuzwa, ariko imbere twizereye uko abanyekongo batazaturakarira bikomeye cyane bakitiranya ibintu ibikorwa na Leta mbi ya FPR bakabyitira umunyarwanda wose. FPR rero ntiyahereye ku busa rwose mbisubiremo, kuko yaje yiba hose aho igeze by'umwihariko ikaba yarasahuye Kigali bigatinda. Hari clip yongeze kuri ubwo busahuzi bwa FPR nkunda gushyiraho kwifashishwa clip yakozwe na Pierre Celestin Havugimana kuri radio itahuka hambere ahangaha, avuga nyine atanga incamake y'igitabo cya Ruzibiza, igitabo cya Ruzibiza cyasohotse niba nibuka neza mu mwaka wa 2005 cyitwa Rwanda l'histoire secrète. Muri icyo gitabo rero ku mapaji ya 320 hari aho rwose Ruzibiza 320, 321 na 323 hari ahantu Ruzibiza avuga rwose ukuntu FPR ikoresheje DMI yasahuye u Rwanda bigatinda. Reka nze mbibashakire. Ikaba yarasahuye ikica gasahura Kigali yose, gasahura ibintu binyuranye. Reka tubirebe twihuta. Kuvuga rero ngo Kigali yasanze ubusa, yabanje gukubura Kigali nyine igaruka imifuka yuzuye ijya kugurisha ibintu byose yasahuye byinshi bitagira ingano, noneho igaruka imifuka yuzuye iraza nyine irategeka irakomeza irica. None ubu ngubu nyine ikaba ibeshya ikoresheje nyine umusahuzi, kuko nawe yari mu basahura, Kagame niwe wari mukuru w'abasahura, ariko nko gusahura Kigali yari yarabishinze Kayumba Nyamwasa. Reka dushyireyo clip mu mvi.
Naho kutarekeye akana nyakanga nibwo Kigali yafashwe, maze sinakubwira abasirikare barasahura baretse karahava. Haruzibiza agenda atanga amazina y'abasahuye n'ibyo batwaye n'aho babijyanaga. Urugero tanga nuko ibikorwa byo gusahura Kigali byari biyobowe na Colonel Kayumba Nyamwasa, wahisemo abantu yizeye ko bamwunganira barimo Lieutenant na Colonel Rwahama Mutabazi, Major Rose Kabuye, Major Frank Rusagara, Kapiteni wa Eugene Haguma, Lieutenant Eugene Rutayomba n'abandi. Impera z'ukwezi kwa karindwi zaranzwe.
Mu ncamakera agarukira aho ngaho, ariko ni incamake nyine gusa aho mvuze, kuko Abdul Ruzibiza akomeza mu gitabo cyerekanaho ibyo bintu byose byagiye n'abari bari inyuma y'ubwo busahuzi barimo Kagame ubwe, ibyegera bye byimena nk'uko Kayumba Nyamwasa mwumvise n'abandi, harimo baje Musikabarebe n'abandi. Kubafite icyo gitabo cyangwa bashobora kukibona, iby'ubwo busahuzi n'ubwicanyi mbisubiremo buri ku mapaje ya 320, 321, 321 na 322. Kuvuga rero ngo FPR yaheye ku busa ni ikinyoma cyambe gusa. Amabwiriza nk'uko Ruzibiza bivuga, amabwiriza yo gusahura yari yo gusahura ibintu byose bifite agaciro nk'ibicuruzwa no gusahura amafaranga, amakashi mu mabanki cyane cyane n'ahandi, ibyo byose bigashyirwa mu mutungo wa FPR Inkotanyi icyama, niko nandika muri icyo gitabo cyandika entreprenante icyama. Arakomeza agira ati abasirikare bakuru bagaragiwe n'abasirikare bato, ariko nabo ntibagiye birangaraho, nabo bagiye bisarura duke duke nyine ku giti cyabo, byinshi bikajya yego muri cyama ariko nabo bakisahurira. mu bintu ngo byibwaga harimo ibikoresho bya kizungu byo mu rugo nk'amashyiga ya kizungu, frigo, imashini zo kumesa, imashini zitanga umuriro w'amashanyarazi za groupe électrogène, ibikoresho by'ubuvuzi materiel médical, imodoka nshya zitari zava muri gasutamo, imodoka zatawe na banyirazo nyuma yo gukwirwa imishwaro kuko hari nyine ayo masasu menshi cyane, ibikoresho byo kubaka, ibyuma by'umuziki, intebe za ibintu by'ibikoresho by'imbaho n'ibyuma nk'intebe, ameza, ibitanda n'ibindi bikoresho nk'ibyo, za ordinateri, mudasobwa n'ibindi bintu rwose nyine ibintu byose baribaga mu baturage bose i Kigali baribye. Ibyo byibano byose byari birinzwe na DMI. Ibyo byibano byose byari birinzwe na DMI. Abasirikare byabaga birinzwe na DMI cyangwa abasirikare barinda inyumba, bagatanga urugero rwa Lieutenant Anthony Murindahabi. Ahari ahantu hari za depo zikomeye cyane habiri mu Mutara ngo impande za Nyagatare hari depo ikomeye, ahantu nyine ngo hari umudugudu w'abantu bamugajwe n'intambara ba Casualty. Indi depo ya kabiri ngo yari ahitwa Rwagitima. Ikindi Ruzibiza avuga muri ubwo busahuzi avuga yuko mumbabarire, avuga yuko habayeho cyane cyane kwibanda mu kwiba amabanki, gukora ku buryo guverinoma y'abatabazi idacikana amafaranga n'ibindi bintu biba mu mabanki. Bityo rero ngo ibyo byari bishinzwe ako kazi mu gihe gusahura Kigali yose byari bishinzwe Kayumba Nyamwasa yari koroneri icyo gihe, mu gihe ari wari ushinzwe nyine wari ukuriye DMI nyine, DMI ikaba yari ukuriye iyo sahura rya Kigali twavuze nyine aho FPR yahereye nyine igwiza umutungo. Mu gihe ari Kayumba Nyamwasa wakoraga nk'umukuru wa DMI nk'uko mwabyumvise, Kabarebe nawe wari igikomerezwa nyine umwe muri ibyo bikomerezwa bibiri byegere Kagame, Kayumba Nyamwasa na Kabarebe. Kabarebe ngo yari ashinzwe kurashisha imbunda za rutura iruhande rw'amabanki by'umwihariko banki nkuru y'igihugu, ku buryo nyine abakozi b'ayo mabanki batinya kuba bahagera ngo babe batwara amafaranga, kandi ko nk'uko ngo barabitunganyije bateye ubwoba cyane abantu bashobora kuza nyine bakajyana amafaranga bayavana muri banki nkuru y'igihugu cyangwa mu mabanki yandi. Ako kazi nyine umujura akaba ariyo ngo yaragatunganyije neza cyane, ngo n'udufaranga bajyanye ngo ni dukeya cyane abashoboye kutujyana, ngo bagiye batujyana wenda mu masakoshi no muri iki byose, ariko nta bashoboye kujyana amafaranga menshi nkajya mu modoka. Bityo rero FPR yahasanze n'amafaranga kandi yari atarayata agaciro nyine, amafaranga yarakomeje akure, yahasanze n'amafaranga atagira ingano mu mabanki by'umwihariko muri banki nkuru y'igihugu. Ibyo byose Ruzibiza arabivuga akavuga n'amazina, ntabwo rero na birondora byose nta mwanya wabyo ikiganiro gishigaje umwanya muke tukakirangiza. Twaganiye ku ngingo ebyiri, kuri izo ngingo ebyiri twatinzeho, twaganiriye ku kwisahura, kubwibyibwa, ku bujura bwa Yohani Maria Vianney Ndagijimana waturukanye amafaranga $200,000 by'amadolari yari yahawe ku kibuga cy'indege n'umwungirije Directeur du Cabinet Léon Ngarukiye, aho hari ku itariki ya 3/10. Tubona ko byageze tariki ya 9 akiri kumwe na bagenzi be bajyanye New York, ariko rero nyuma yaho agahita aturuka bakagira ngo ahubwo yishwe, bakabanza kubaza polisi ngo ishake umurambo we wenda nibasha no kubona. Ariko nyuma yaho ageze mu Bufaransa akitangaza nyine akivuga ibigwi ko yacitse kubera ngo kuvugira Abahutu, noneho leta ya Kigali ikamenye yuko ariho igatangira kuvuga iti ni igisambo, ni common thief, ni igisambo, ni mu muhige, ni mufate, igasaba ndetse n'Abafaransa kubikora, aho icyakora nkaba ntazi ukuntu byaje kugenda nyuma. Twabonye mu ngingo ya kabiri nyine twibukiye nyine twa ibyo byuririye ku ijambo Kagame yavuze ejo bundi ku itariki ya 25, akavuga ati hari abaminisitiri babiri twamuguriye ikoti, ni uko wari minisitiri w'intebe, icyo cyaje kuboneka ko ari ikinyoma, atari kwa ituri n'undi waturukanye $200,000 by'amadolari, ati rwose ati sinzi niba ari icyo byamumariye. ibyo rero nubwo nyirukwiba yashatse kubihakana umvise yuko kuri BBC bitahitaga Florentine Kwizera akamuhati ibibazo byumvikana byumvikanisha yuko dosiye izi neza nange rero kuri no radio yanyu ihuro nkaba nerekanye n'ibindi bimenyetso yuko nyine koko yibye amafaranga natanze n'inzira n'abacya kubaza bakaba babonaho babariza rwose kugira ngo babone ko ndagije imana ibyo arimo ari amatakiranguye ari igisambo ari chief ku mugani wa Dusaidi twabonye mu gice cya kabiri cya kino kiganiro ko FPR itahereye ku busa nk'uko Paul Kagame yabibeshye abibeshye abaturage kuri icyo cyumweru cya tariki ya 25 ngo FPR ngo yazanye byose twabonye ko FPR ahubwo yasahuye bikomeye gasahure kica ndetse nyuma ikabona n'andi mafaranga nyine aho byo sinabivuze ntitsinzi twabitinze yabonye n'andi mafaranga avuye mu mfashanyo nyinshi cyane kuko bakoraga ibyo byose barangiza bakaza bakarira ariko amafaranga yarahisutse ku buryo amafaranga yisutse mu gihugu ntabwo mu mateka yacyo yigeze aboneka ahubwo rero n'ibintu byanjye mbivuga mu biganiro byanjye ku bukungu n'ibintu barata ni bike cyane urebye amafaranga yisutse mu gihugu urebye amafaranga yasahuwe muri Congo urebye kandi urebye n'imyenda yafashwe imyenda myinshi cyane hariyo barekuye u Rwanda hari n'iyo rumaze gufata ikabakabaza miliyari enye ibyo byose rubishyize ku munzani wasanga rwose ibigaragara active asset ari ubusa rwose shuti yo mwarimu duteze amatwi ikiganiro tukirangirije hano twagira ngo nyine tubabwire yuko ubujura ari kimwe mu bintu bituma igihugu gihura cyadogereye kuko abenshi basenya igihugu bagamije kwiba abanyarwanda babica abandi cyane cyane kubera ubujura ubutegetsi bwagiye bwica abantu kubera kwiba no kubera gushaka nyine kuguma ku butegetsi kugira ngo bigwizeho ibintu niba rero twaganiye kujura ni ikibazo gikomeye cyane abantu bagiye bica abandi muri za revolution babaziza amasambu bakabamenesha bakabaturungisha ibyagize ingaruka ku gihugu cyose ku baturage bose none rero muri za 90 naho ubujura bwabo bwa leta ariho Habyarimana bwabo bwa leta ariho ishaka gufata ubutegetsi nyine igizwe na FPR Inkotanyi abose baribye bayishe icyo kibazo rero cy'ubujura nzagishakira umwanya tukigarukeho ni ikibazo gikomeye abagifata nk'ikibazo gitoya cyane cyane iyo kiri mu bantu bize abantu muri elite abo sabange rwose kuri radio ihuriro tuzajya dukomeza kwigisha ko ibyo bintu ari ibyaha bikomeye cyane abanyarwanda bakwiye kwiga kubaho bisanzwe ntibagire irari rituma bararikira kujya kwiba abandi bivamo no kubica bitari no kwica umuntu umwe gusa bageze aho bakica n'imbaga bakarimbura n'imbaga akenshi kubera inda nini shutu rero mwarimu duteze amatwi ibindi ubundi reka tubasezereho tubasezeranya kuzagaruka ku biganiro ku bukungu n'imibereho y'abaturage bidatinze ku bantu rero aho bwije kuko harahari mwariho mutwumva nagira ngo mbabwire murare murara haryana abandi rero aho bwakeye akazi kakaba gatangiye nagira ngo mbifurize akazi keza mugire amahoro.
Ni tinya kuri menya ni shakisi sandira. Ni tinya mu yimo mai. Numusa daruku